Just be so apa.
Bozi busy black GP.
GP. Wah. Yeah.
Wasani underground tunaku jam tupoke. Wasani underground tunaku jam tupoke. Wasani underground tunaku jam tupoke. Wasani underground tunaku jam tupoke.
The mic nipe kiki nipate kuwa zibiti. Kosi kama buleti toka geto mina mtoto zojoto soki patu nikamua kuzamia kwenye dampo la michano mizari na mapambano nikapungwa mabano kuwasua mapono in game kitambo mgumda ni mtaimo mizari yangu ndo timo na nomfame zede temo tunaukame wa promo mizari sime no domo isimame kimi simamo tunahofu na GB hatuna slepu HOP ugumo mtema sumu silindumu mnila kuhujum ni ukumu sinabifu wa latifu na wasevu mavipofu ilo dampo la harufu black scape like sarafu tunofia kuambia kikikoto na mtakimbia na tiki za kuharibia kama wanabisha karibia hatuku hapa kulisi lazima mtangumu wa sisi smile kwa na rest ya pando dampo la risasi do gangsta na hasa sutishe kuja na rizo GP movie lo lala titi kwetu ni msala GP movie lo lala titi kwetu ni msala yeah
wasani underground tunaku jam tupoke wasani underground tunaku jam tupoke wasani underground tunaku jam tupoke wasani underground tunakuja tupoke
underground matatizo yamezidi yongezeka kwa speed yanatisha kama radi kuyapunguza inabidi if a week send up when you speak sijifanye wewe utaki mama kama pike fight for your life this time you have acha kujisifu kwa kuongeza mabifu tupunguze matatizo migomo na mizozo tusifanye malipizo kwa mabaya naotenda tunazidi kona tulo dogo kama kina skeno penu kweli kwa mambo nisiyofili kama wizi na utapeli ugaidi na ukatili skeno penu kweli kwa mambo nisiyofili kama wizi na utapeli ugaidi na ukatili napambana matatizo mizipendi sana deso tutaputa muongozo maisha yana likizo napigana napambana japo la ya primebana kijana weka zana ipo siku tutajichana kijana weka zana ipo siku tutajichana yeah tunazidi parangana
wasani underground tunaku jam tupoke wasani underground tunaku jam tupoke wasani underground tunaku jam tupoke wasani underground tunaku jam tupoke
yeah. Barabanda nimepiga mosho ameisikia nikanda za marangu mpaka Mount Meru salamu kwa Wachaga hongera kwa Wameru Shimbo nimekuwa na lewa mtu kwa buku Sinipe piwa nilewe, nipe mbege nizimue Nicheze koterewa, mama niziwa shiki Underground, I'm coming Raise your hand up, it's the time for jumping You don't sit down, I think you know All people feel hip hop, I think you know All people feel hip hop Nipe kipaza basi na mimi nijulikane Japo wanga wanajonga na wengine wanaongea Hip hop kwangu bado sitoweza kuikacha Na imba really black, sipati ni karoleti Wengine wanahoji na wengine wanajaji Kwenye kipati tamu, tiketi ni wende kuondoka gurudum la kipa bado nalisongesha gurudum la kipa bado naliendesha hita pike chopi bado nazidi kukimbiza kutoka GP bado nazidi wakilisha
wasani underground tunaku jam tupoke wasani underground tunaku jam tupoke wasani underground tunaku jam tupoke wasani underground
Sindu underground wenye magic sound Tunachana tunachanika rozao wanazie kaboni Tunazidi wakalisha, tunazidi waonesha Tumesha wapapesha, wao walichokoza tunakuja kwa maliza Sindu wakali ya nokali wakita Tunazizi samba, wanazidi kuchuliza Misari wapi tunapata paka wao wanadata Misari tumikali kama vile sindikali Najua hata tukubali, lakini kwa lipo hizi lazima hata zikubali Wamerubuni ototo, kwa show za mkungonzo Kwa tembeza kwenye kukoto street Bado ni moto Sio ni ubora kazi kama kumzarao mzazi Team cheese mwanafunzi bado upendezu na fani Maisha ndo elimu utaisoma kama timam Ni haramu kunyo damu funguweni ufahamu Damu shina miziku amuwezi ni wadogo Nishaweka mitego mkisukia ni kipigo Bizi so mchizi ya kuna numba wala irisi Ya kuna mati ni guzi zuba wafatu na unzi Vikongo mnabaka wotsi unastuka Damu lishanuka kama vipi sanuka Ibada za ukame mpaka muone mitume Arizi yesame nikaya manisimame Arzi, yeah.